shopping cani, si shopping cani. Uye darling yazi siyaxabana, uye darling yazi sihlala silwa, kodwa singenzi iphutha lokuhlukana, noma sesibona kuyizo ukuhlala ndawonye. Uye darling yazi siyaxabana, uye darling yazi sihlala silwa, kodwa singenzi iphutha lokuhlukana, noma sesibona kuyizo ukuhlala ndawonye. Angisafuna ukufunda omunye umuntu, we darling funa shopping kani, sithandane noma kungasafumi. We darling funa shopping kani, ngifuna shopping kani, sithandane noma kungasafumi. Ngoba yekho yofana nawe, ngifuna shopping kani, mina ngifuna shopping kani, sithandane noma kungasafumi. Ngoba yekho yofana nawe.
I can't live.